bali 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 nange yenze chimanye bebyo tuse ah nze senga yangamba nga tuteme sasa yayogera nga geresa nga naye byayogera mukosa yangamba mwana wange totanga kibe totonda chikene nyandusu ekyo kibeera kibiddiya ky'obaola babenga baddenzi byanasoose kubuuliriza bebanga bebikwatako abakulumya beibe ne mbamanya ne nzijanga nze kutereze era nzuno kiwaawo kyanfunuboola mu nze mmanyi otuuse kiwaawo kukwese mu nze abalala gye batatuuke tebalwa kunnemya ekiyungu balabye balina obusungu akasuka aganna mu nnungu eve biddawo tebyenkanankana you got to know that bwoba kubali watomera kimanye ku nze watebano yennyabo bawulira batya nti nkulumisa ziwulikika kitye zenga nti okuswala baby zenga nti okupala no lean on me whatever depend on me gwe kakana natondewa gwe buli kyange ndi kiwagwe owange baby owange swe baby kibaawo kyanfudu bwoba mu nze mmanyi otuuse kibaawo kukwese mu nze abalala gye batatuuke kibaawo tebalwa kunnemya ekiyungu kibaawo balabye balina obusungu akasuka aganna mu nnungu yadde kale mmanyi kikuwaamu obuzibu nga bumanyi okwerabira biri bye bakwisa mube saba vaayo gy'omanyidde jangu eno baby nkubite kiba kisoboka leka nkubike ololaba enyume ngenda kwagala gwe n'abakulumya gye baali basadde baby wafuna nze kitwale wafuna nze nange nafuna gwe mubangi nafuna gwe ngenda kwagala gwe n'abakulumya gye baali basadde baby tebalwa kunnemya ekiyungu balabye balina obusungu akasuka aganna mu nnungu
Remember where you got it first. www.djericom.com